rush, we win, butterfly.
2-5-2 plus 2-5-4, let's go. Go down, walk off the lake.
Marna waki bire.
Aw malayni lawa nile.
Wahak waisto sahibi.
Go down, walk off the lake.
Marna waki bire.
Aw malayni lawa nile.
Wahak waisto sahibi.
Kaka kabudu liga haye. Kabudu liga haye. Kaka kabudu liga haye. Kabudu liga haye. Qortu ka jabay. Wana lakabay. Muna sada. Wahabans taylibli. Amina ambiya ammal arliya kulli goda weydi qortu ka jabay wana la kabay waxa baastay dibli gowdan waa kaftalle
marna waa kibire
aw malaynin laba ninle
waxa ku haysto saaxiibke
gowdan waa kaftalle
marna waa kibire
aw malaynin laba ninle
waxa ku haysto saaxiibke adanka xushay baatile kama helay mariyole kaligaaba ikaafise kaliyala bikale kul iyo kow iyo kumanaan jeer golbanka so wacay wisbi ban kuwaydi yayay miday iskaysi kun iyo kow iyo kumanaan jeer golbaan adiga soo wacay wisbi ban kuwaydi yayay miday iskaysi
gowdan waa kaftalle
marna waa kibire
aw malaynin laba ninle
waxa ku haysto saaxiibke
gowdan waa kaftalle
marna waa kibire
aw malaynin laba ninle
waxa ku haysto saaxiibke
neeb qaadir ah dheer awga u gashay balood dheer ana ku taagno ku helno ka maarmine kabeebay ila dheer Kukuwaatanaisiwezi ila wanaw kudayini wengi Miss kudarta lagu dita Most bariska lagu una Wuhu yiri, wuhay tiri, ki yiri Madahisa kah Gowdan waa kaftalle
Marna waa kibire
Aw malaynin laba ninle
Waxa ku haysto saaxiibke
Gowdan waa kaftalle
Marna waa kibire
Aw malaynin laba ninle
Waisto sahibke Nairobi ila California Adi kaliga ba laga baafiya Anna adun banku radiya Furuh dada la nadiya Gabarti qaraniga dawadi qalbiga ofi Ahdiga hana digin ishqiga hana digin ishqiga Uqalanta o uqibsanta Afar baadu diganta Uqalanta o uqibsanta Afar baadu diganta Aldiwaniga Anna wa adiga Gabarta wa kaftalli Manna wa kibi I'm a lady in Lebanon, walk wise to Sahiki. You put down work of the lay, but I know what keep it lay. I'm a lady in Lebanon, walk wise to Sahiki.